ngoba kaloku mna ndandlala le nto ndayiqala na 12 years ndisengumntana. Ewe ngiqale ngephephu thaya ndathola ndabi entyi zikamalume mnapha ekhaya. Kanti kungena kasathana uba neshumi njengorizla mamela phethana. Sidibanise sithenga insango osibophe phofu sonke mama torho singabantwana. Thiza ndaqala ungathumeki ndathengisa borona borile indandibafuna. Ndaqala uthomana nebrazi kulapho wancamlisa khona itiki ngutarazi wathi it test me once I will let you go, it test me twice I will own your soul. Ixolo mama torho ndangayazi ubeza khunyembezi ndingaziphalaza njengamanzi. Balaleleta ndifuna kuxole wena nomakazi mhlawumbi ngengenje kodwa nam ubutata ndandimazi. Ndithengisile endlini ifriji mama nalo manzi ndikuvayisile ukutya esitratweni mamakho umtshazi. Ndiqhekezile apha eriyeni bonke bebendazi ndikujongisile mnecaweni uyinkokheli gazi. Esikolweni ndiyekile ndina 13 years umqeqeshile mna ndakhetha ubala iphara mfazi. Ndidlale ngethuba ndakhiqhuba ndimane ucela irandi iphupha lam uyayikucula umama engalithandi. Xolisa nakusista wam usiphokazi ungazundifuze mntakamam ubeli pharakazi. Ndisakhumbula usithi ufuna uba ngumongikazi ulifezi phupha ke mamcethe wenza unyoko proud. Qhubeka uzame mama wam uthengise kwistend ndiyabuthatha obam ubomi one day you will understand. Mr Money please ufundele umama leleta cause akasaboni wenzakala ngobusuku ndimbetha. Ndabe ndifuna utshaya ndathi le TV ndayithatha uzayithola eposini waphikisa ngempama ndamlayita. Bese ndiqhutywa ngusathana and ndiyazisola mama wam uzunga kali noko ngoku ndizawulala. Uzofika uthethe nam umama kulo mathula khandimamele ngela xesha mama wam ubundiyala. Ndiyathembisa kwelizayo thina sawubonana ndiza kulisela kodwa kwabo sebasishiyayo. Kwanomakhulu wam elaqhekwazi uthetha ngalo kuba umthanda eyi kodwa noba kuthwana unomasala. Ndikhumbula usithi mna naye siyafana nangempumlo enkulu nangeenyawo zethu ezincinana. Mama wam undifundisile nebhayibhile kodwa khandimamele ngoku ndiyokutsha kwiziko lomlilo.
Hey, I'm writing this letter, hope you get it, mama. This is ibhlungu and it's bleeding, mama. Until we together, hope you survive. May we get better after life. Put the blame on me, not on Utara.